Here comes Tyson again. He knows he can hurt him anytime. Look, catches him with the right left hook, and he goes down. He goes down. He should be able to get up from this. His life may be shot. They are.
Jinani crayon za di bitch on anim kali kwa game. Juanju yangu industry mejazo sana John on my grave. Killer zones in karma zombie resurrects after death. Nanju yetu mapasto say my industry Jacob bless the best of the best. Jua raka nchangu kia baraka na napawa kabarak. Min founder father ka Kenyatta na ma ancestors wenyu kwangu bana John kama brother na enzi za Yesu likuwa na mixtape John album. Wana dai jo tomba na ukihit unicorn. Najua mi si msani but juu ya fame jo lazima ni flow. Najua hip hop na swag you bring my damn jo ndani ya di home. Na kani speech music ya ganji juu liambua money talk. Na mbona jo mnani bo sana sana jo hama rap wote wana lili ya throne. Na kuna vala jo amepata. Juu miru mbana fani wa gilze wote savant. Amani wa gilze dema bana time ya supper. Mebeba skills I can reclaim a Jonah Slim Shady juu daily music a beat. Na mapenzi so siezi kwa Alejandro yani player. Kama Messi ba Messi bana si rapper juu mnaona beat inka blood and bone. Yeah. Si ubeba rhyme design in line on your bar yani ka. Kavenye pombu patikana kwa bar. Take it na kanya gama rapper ndani ya ring. Ndani ya ring ni ma rapper ngoja. Na kama na beat na any knockout jamaa. Henny knockout, Jamal. Yo, Henny knockout, Jamal. Henny knockout.
Bado mko Misri, tuko picnic. Tunajoy na waramba huku Disney. LC Josephine pia kina Whitney. Maza tuko fiti na machupa ni kibao. Utapenda gani, brandy ama whiskey strictly. Hini 18 over na kama hunipendi. Itabido by the nyonga, tivile miutemu. Utadhani mini nyoka, mini conqueror na nikitoka. Minafanya maniga wanachoka. Zangu zikishika, zao zena shuka. Mimi nikicheka, wao wananuna. Vitu miufanya, wao najifunza. Easy brother, mi wanga master. Mi wanga teacher, skiza diverse. Nikidroka disaster, na drop chapter. Utadhani mini pasta, come to rest. Mimi leo niko cluster, 3560 the pride of East Dance. Wack MCs just keep your distance. Buda mini moto, siku shinda loto. Hizo bifu zanyo niliona tu kwa ndoto. Room 16 kumejawa na watoto. Huku wana biz wana piga tumdom. Na big MCs wana pawa huku prom. Come ni washo vile mi uget pepper. Mi uget door cause mini dream chaser. Na kama siyo biz Buda then see you later. Got no time for the goddamn hater. Kenya muna die niku ask for the favor. Oh my god, this is real. I'm their favorite.
Si ubeba rhyme design in line on your bar yani ka. Kavenye pombu patikana kwa bar. Take it na kanya gama rapper ndani ya ring. Ndani ya ring ni ma rapper ngoja. Na kama na beat na hini knockout jamaa. Hini knockout jamaa. Yo hini knockout jamaa. Hini knockout.
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 Unajifanya the shit hapa kwa sababu ulichora graffiti kwa chona mavijana. Asasi ndio the best ama ni aje mavijana. Niko kwa studio, wewe likuwa busy kucheza Xbox. Kimistari wezi fika bass, ulishinda kuingiza ma Xbox. Nigga I'm Christoph, niko Cheryl model wako ni Christoph. Next time keep perform, your microphone it I switch off. Utadhani kama tunatumia punctuation hapa. Kinita kupiga knockout, niko achena koma. Na rap career yako tuweke full stop. Mimi si Octopizzo, I'm the new sheriff in town. Nigga so kinyona salute me. Really can niko so sick. Na studio yangu na kwanga hapo Afya Center. Hatuna jita king, hauna difference. Na wale mabocho wa Nairobi wenye na claim ownership ya Yaya Center. Manzi yako wapendo wageni, ndio maana juzi aliniambia nisi come in. Manzi yako wapendo wageni, ndio maana juzi aliniambia nisi come in.
Yeah. Si ubeba rhyme design in line on your bar yani ka. Kavenye pombu patikana kwa bar. Take it na kanya gama rapper ndani ya ring. Ndani ya ring ni ma rapper ngoja. Na kama na beat na hini knockout jamaa. Hini knockout jamaa. Yo hini knockout jamaa. Hini knockout.
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 Knockout.